madaxweyneyaasha waddamada ku bahoobay bulshada waddamada bariga afrika ee EAC ayaa maanta magaalada nairobi ee dalka kenya uga qayb galay munaasabadda saxiixa uu waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo uga mid noqonayo xubinnimada ururkaasi oo ay ku midaysan yihiin ilaa 7 waddan oo bariga afrika ku yaala wariyaha v o e da qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi
in jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee d r c ay ku birto waddamada bulshada bariga afrika ee e a c loo soo gaabiyo ayaa ka dhigaysa waddankii 7aad oo ka mid noqda ururkan iyadoo sidoo kale ay d r c noqon doonto waddanka ugu dadka badan ee ka mid noqda e a c munaasibadda saxiixa kama dambaysta ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada kenya ee nairobi ayaa waxaa kasoo qayb galay inta badan madaxweyneyaasha iyo wakiilo kala duwan oo ka kala socday waddamada burundi uganda kenya tanzania koonfurta suudan ruwanda iyo marti kala duwan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo sidoo kale hadda haya xilka guddoomiyaha bulshada waddamada bariga afrika ee e a c loo soo gaabiyo oo munaasibadda ka sheegay in saxiixa maanta ee ay d r c uga mid noqonayso e a c uu yahay mid taariikhi ah isagoo sidoo kale sheegay in bulshada waddamada bariga afrika ee e a c ay mar hore dareemeen faa'iidada uu ururka u leeyahay isdhexgalka bulshada waddamada ku bahoobay ururka e a c
Today's event is truly historic. The signing of the Treaty of Accession by the Democratic Republic of the Congo.
Maanta waa maalin taariikhi oo si rasmi ah u asteynaysa mid ka mid a naqshadaha d r c ee ururka ay ku bahoobeen bulshada bariga afrika waxaana d r c soo buuxisay shuruudaha ururka ee ku xusan qodobada 3 iyo 4 ee heshiiska ururkan waxaan mar hore dareennay waxa ururkani u hayo bulshada sida dhaqdhaqaaqa dadka badeecadaha iyo adeegyada kale waxaan sare u qaadnay xiriirka shucuubta waddamada ururkan ku jira
madaxweynaha waddanka d r c felix shikedi oo ku hadlayay luuqadda faransiiska ayaa sidoo kale munaasibadda ka sheegay in fursadan ka mid noqoshada ururka e a c ee bariga afrika ay fursad weyn u tahay horumarka waddankiisa iyo sidoo kale midka gobolka madaxweynaha dalka uganda oo isna munaasibadda ka hadlay islamarkaana ku dheeraaday in afrikaanku ay u baahan yihiin inay isku tashadaan oo ay wax soo saaraan ayaa sheegay in horumarka iyo isdhexgalka bulshadu ay isku xiran yihiin
waxaan ahay lo'ley waxaan soo saaraa hilib iyo caano waxaa kaloo soo saarnaa muus tusaale ahaan uganda wax soo saarkeeda badeecadahaasi uu ka badan yahay intaay u baahan tahay haddii marka aysan iibin waxa ay soo saarto horumar dhaqaale ma jiro marka waxaa xaqiiqa ah haddii afrika ay doonayso inay barwaaqo gaarto waa inay heshaa suuq xor ah iyo isdhexgal markaan helno suuq gobolkan ka bilowda oon afrika uga sii gudubno ayaan markaa ku hamin karnaa inaan suuq ka helno dibadda sida dalka maraykanka oo kale
khadar maxamuud xareed v o a nairobi